Umva. Mara ya kwanza nilipokuona tulikutania ba, nikakuomba tukae wote ila ukakataa. Hii ni uma sana mrembo, moyo wangu kaujaza skendo. Hadi wado nikakungoja, nikazidi kujikongoja. Ila nachokuomba mama, nipenda japiki dakika moja tu, nikwambie nachotaka. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. Sengagala kutwaleka. Umva. Leka kuyo veranya, kanduzi kongo konda, keza kumtima wanje kangongorele. Umva. Leka kuyo veranya, kanduzi kongo konda, keza kumtima wanje kangongorele. Akama kangongorele, kukuba kama kangongorele, kukuba kama kangongorele, kangongorele.
Kama zenile chama ono kumebyama zeka kuwe chama chai uya galo kuba kama zenile chama ono kumebyama zeka kuwe chama byange.
Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. Senjagala nkutwaleka. Kwanza nipokona tulikutania ba, nikakuomba tukae wote ila ukakata. Hii ni uma sana mrembo, moyo wangu kaujaza skendo. Hadi wado nikakungoja, nikazidi kujikongoja. Ila nachokuomba mama, nipenda japiki dakika moja tu, nikwambie nachotaka. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. Senjagala nkutwaleka.
Big up Tsunami, producer Case, one ticket up, Biabe Cool, alongside Edith K, member Soul Touch Production. Oh, nobody can touch, oh, nobody can compare this. East Africa,
the government in this.